ni la vi motele me wambu angolo te witi ekweta dinae okaito di kamonya kamone ni la vi motele me wambu angolo te witi ekweta maunene etumiando e dirite na mi amoni jitoi mugogo muwe matwaia deliva de geya mana etumiando e dirite na mi amoni jitoi mugogo muwe matwaia deliva de geya mana Chukua Hete Wangu ninjito Kambu niliemba Tanzania Mwanake wambu wangolo Kebumi emba kandunia Wangu ninjito Kambu niliemba Tanzania Mwanake wambu wangolo Kebumi emba kandunia Yunya nazi boti Lezi azipe mbasi teko mi Na bazo no wena seven tribe Kwa wivi kosa kueka Yunya nazi boti Lezi azipe mbasi teko mi Na bazo no wena seven tribe Kwa wivi kosa kueka Wendo kwa kiwa, mena injinia kumacha inazamu mundu wa mzio wangu nijito, kibumi emba kandunia. Kumanjo yeta kokela, anongi no boya masia, ambiye wangulu, dunia ndewe kia biti, kumanjo yeta kokela, anongi no boya masia, wangu ninjito, nika muniziki yangu ma, mutambo wa banda wakatiendo, nasabizia kele nanguma, wangu ninjito, nika muniziki yangu ma, mutambo wa banda wakatiendo, nasabizia kele nanguma. Ana ngoeje, naba imozia nandwa ye, mbaga muzia donde vidya, mioma muba kandilidya. Kenya family, tatu nende moto moe.
Kumbaka za kakabati, unawakuwa zabari kumkenya. Demas Modeni Gebuba Chukwa Saimoni Gatina Torbo Ivan Jasmine Nguwa Kibila Ina Jona Ina Bagu Aku Chibali Mwendo Mugonga Mumela Namuye Ninye Niamba Swale Tioni Ambia Nagano Wamba Ta Cooperative Bank Nelo Zawu Nijia Nizuki Zabali Ati Special Police Force here Nimetoka Zmuzina Yaka Musahu Nandanu Mbamba Wane Kikimae Mbukumu Village Changa Mugano Izumia Nagorona Benadi Mwengi Baro Mbukatoka Zmuenwe Kana Zarini Mumbe Kanyole Tashi Nairobi Kusonga Mbele Tu Rigine Maski Ene Shauri ya kukudeja Haya Anikulia hii Zandake ya kwati ya panche kisebeni Jika na waleota hii Eia Changa muka Beni kilosi Konsata ya simandaraka stage ye Haya langata na otu Nairobi Uya musio Azimwa Azimika sana hii Beni museu Mwitwa Johnny ye Nairobi sana Nile jana Eri kuchano Nikita Mazaka Tony Mwizi Watu kwenye Tasha Bigaro Chum